Dear son, the mother dark of a town does. Sasoko Bungandaz, Kasbuze Gulumfaz. I got my own vision of the story as Mnaman Kabalage, Konuguzi Nyanuyaz. Lento yaqala when Unyoko she got pregnant. Dambono Yan Bugula, and she became so distant. I understood the Begela Namda Tula, but for Ama Yinya Yinya, Benchalan Manango Chula, okay. Uzele Watula, Mnankanya Selangum Shula. I was not even there, ngokebe gula elunywa. Benza umbamba ngesandla, nibrashe isisu nanathula. Zanga nibethe nangomnxeba, nixelele uzele yebethuna. Andikwazi nokubona, cause unyoko is on some other. I'm sure naxa ubundibona kwii-pictures uthi ndingomnye brothers. Nyana ndikhona noba ndikho ebomini bakho, kodwa jongo zundixelele, nyana wam andingotatakho.
Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane no yihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho. Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane no yihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho.
Eish, ukuba ndandikhona ngendathi igama ungusibahle. Khoso babini nomamakho, hayi ke Sibahle. Kodwa khawume elibali ndilibeke kakuhle. Eyona nyani nyana wam kumulilahle. Wase wajika umamakho waye kuba mhle. Ndithi xa ndizama uba ngutata athi mandikahle. I realized when ngutata qha akatsho wayefuna uqalazale. Then DNA she was not sure. Umamakho yazi usenze sazi enemies. Because of you bezizawudibana ezi families. Zangakusondeze wavele wakhetha ukubhekelisa. Kodwa uhlala ulungile ungavumi bakwenza umfenetyisi. Ndingubhuti ndingumalume and I'm other. Inoba naxa ekuxelela ngam uthi ndingomnye brothers. Nyana ndikhona noba ndikho ebomini bakho. Kodwa jongo ndixolele nyana wam andingotatakho.
Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane noyihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho. Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane noyihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho. Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane noyihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho. Bendinguyihlo ebemithi umamakho. Kuba ndinguyihlo bendisithi igama lakho. Malfane noyihlo lingafanel gama mako. Kodwa ngicela ungixolele nyana wam andingotatakho.